AmadZambui.com. Super vibe.
It's what I'm saying. Let me tell you what I wanna say. Una mwana tumbuka. Una mwana tumbuka. Come if I now want to pull an in the topsy. Nikufuna watch it tumbuka. And I wonder what to look at. Akale watch it taco. Tizipanga chipako. And I wonder how to look at. Nikufuna watch it tumbuka. And I wonder what to look at. Tizipanga chipako, ena wandi haguluka. Uku, akazati si bwen, akufuna ni a queen. Ine balala, datincha ni queen queen. Datincha ni queen queen. Mwena tumbuka wasalala, funa tizi sangalala. Ukaile wami, dakonze kazalo bora. Dakonze kazalo bora. Alume kwa hondi kujeda, ngoni kuma kumajada. Zachi kundi sayo ya Ndikufuna wachitumbuka. Ena wanda watuluka. Akale wachita Tizipanga chipako, ena wandi aguluka. Nikufuna wachitumbuka. Ena wanda watuluka. Akale wachitako, tizipanga chipako, ena wandi aguluka.
Kwa makolo mutengilai, otete simfana. Jizi enda masana, chikoni jamu sana. Sina pile takolo kandiwa wapadela, ena wanda watuluka. Ndiafetu yako oluka, wachitumbuka dakosa.
Ikufuna wachitumbuka, ena wanda watuluka. Akale wachitako, tizipanga chipako, ena wandi aguluka. Ikufuna wachitumbuka, ena wanda watuluka. Akale wachitako, tizipanga chipako, ena wandi aguluka. Ikufuna wachitumbuka, ena wanda watuluka. Akale wachitako, tizipanga chipako, ena wandi aguluka. Ikufuna wachitumbuka, ena wanda watuluka.
www.amadzambiwi.com